Nimekubali kuwa na yeye tufike mbali mimi na yeye.
Take five now.